Angithathela lithuba ngisaphila ngibonga umama bami. 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 Lobathathu bomama ulele lude kimi. 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 Angithathela lithuba ngisaphila ngibonga umama bami.
Asihloniphe nabazali bethu, awukhona sizo kuwe.